crumbling to lumina. Eh, shit. Yega lo bobo mnande bengi gugo. Mshauti baby, can I move in with you? Imi lo wongi fumela pesulu. Onga bono ngiti mpela lumbuye. Yega lo bobo mnande bengi gugo. Mshauti baby, can I move in with you? Imi lo wongi fumela pesulu. Onga bona ngithi impela lo mbuye.
Chuba lami ngiyakhumbula. Chuba lami ngiyakhumbula. Abuya phela sithandwa sami ngiyakhumbula.
Yothuliswa ngubani uma sengithethe ma. Njengoba uhamba manje sithandwa sami, abuzobuya yini manakaze. Njengoba ukhanja manje social lami. Yothuliswa ngubani uma sengithethe ma. Njengoba uhamba manje